waliwo abekitongole kya Heroes Program gabali kulagana ne kitongole kyeti wa Amfrefo bano bakaire dabuza ena koi 16 erango alikulwanisa ekituntu za bantu osinza kukikula kyaibwe nka ni gender based violence erango babere wali kuisomera eriyeti wa Bukaboli Primary School eriyaganwa mwigoloza eriyo Bukaboli ne mu district ya Mayuge mukogera ku mukolo guno ye coordinator owa Heroes Program Project ni mchala Sala Obole asabye abatendekeibwa okubatinga bayirewe wansi eyo bongera okutendeka bannaibwe mu butya bwe bayinza okubatinga olwanisa mu embeera eno ey'okutuntuza abantu olw'ekikula kyaibwe.
Kubiriza abantu bona tulwanise wona gye tuli tulabe nti tulwanisa obutabanguko w'amaka okuba obutabanguko w'amaka buleta ebizibu bingi mu maka abaana baduka mu maka abazadde tebakolagana enkulankulana tebeerawo abaana tebasoma kale kubirizanya abantu bona tino tuyambagane abakulembeze abali mu kyalo politicians abakola ku district sub county level all stakeholders tulabe tino tukolera wamu ne Heroes Program tulabe tino tukoma abanguko wa maka era tuyambye nyo abantu mu bintu basi tukola nyo ne polisi lwokuba tulina emisango za defilement, rape cases, physical assault polisi etuyambako era tukolera wamu okulaba nti n'emisango zino abantu bano abasurvivor bafuna justice.
Wena watu wali nsonge dhaba nukubwa kwa lima district ya Mayuge bamweta bawa ila EDP onasimi na kitongole cha Heroes Program oluo kubwa niente ikateke na yalikuwa nebukaku elange inzo kuyamba kukuluwa nisa ekitunduza bantu kwa teko wabukuwa gano mwaka idha ya tegeza atumigoloza ilievuka boli niente ikateke no jeri oba nanti bintu bino vionge iroke ndera okusinga kwa magoloza gandi ya wakalikuwa atengu wajituwala
nga Heroes njebaza kubanga elina chinene cheyambye ino kuendeza obutabanguko n'ensonga edindi eriyamba kwa maka gaife kubanga gatambula bulungi naddala mu magombolola ago Heroes gebaire ekolamu ekola bulungi ino era etuyambire ala obona nti kese zediva mu magombolola ago okwida ku district giba ntono ino okusinga ku kai kugala magombolola Heroes mwezira so etuyambye chinene ino obutabanguko bugire nga bukendeera ino lwakubanga tuli kwenda tweyongera okusomesa n'abantu obutabanguko kububenga buwera wirala amaka gasobola okutambula bulungi abaana baifa babe bulungi.